can light it up a little bit. Yeah. Bet you never saw this from coming. Oh yeah. Kama Zidane mpira upo gambani, vile na wabana kapocha dada kwa pani, na mamini Mungu funga virago shetani. Yo makina kiwa mwausi baraka tumuite nani. Kwenye biti na Teresa, japo sija soma na chanadi Kiingereza. Good morning, how are you? Man, that's simple. You do it for your own, but I do it for my people. Nisha tabika, wala siku sikika. Wakala shika sani, nikakosa niliepika. Sasa mamba amejipa, kila kitu wakika. Na nenepa wasafi kupiga selfie na Tifa.
Wanaleta sugu.
Nani?
Wanaleta sugu.
Nani?
Wanaleta sugu. Sugu, sugu, sugu. Wanaita sugu.
Nani?
Wanaita sugu. Nani? Wanaita sugu. Sugu, sugu, sugu.
Yo, leto Ray Vani boy. Vani langu jina. Kinyago toka Mbeya, sio toy la kichina. Sijatoboa sikio, sijui piko wala ina. Tatu ya kazi gani, ngozi tailisha zima. Visilani, walokesha kupiga pini. Awamini nikipita wanaomba picha na mimi. Zamani mademu alinipiga chini, sasa nasumbua wao.
Rei jibu langu lini?
Heshima kwa watabiri walosema nitafeli. Wakanita bajaji sitopita kwenye reli. Sani Wasafi, kuku kapona kideli. Ukisikia birthday basi tukutane sheli.
Wanaita sugu.
Nani?
Wanaita sugu.
Nani?
Wanaita sugu. Sugu, sugu, sugu.
Rei funny boy.
Wanaita sugu.
Nani? Tere isugu, sungula mladubu. Biti mama wakambo, ona linatema gubu. Mafuta na mashudu, kipu na kiusudu. Vunja kibubu, sije kuwa mchele ama gubu. Na furai kona matusi, ya wanaonipinga. Walo ninyi majero, pindi napiga mizinga. Sasa na wapakero, zamu yao kuzinga. Tale kanipa mila, msishtuke ni kivimba. Uswazi, ndiko na kotoka. Sister du onyo kushoboka. Sitokuonga iPhone, nitakuonga goroka. Simu ya kitochu kacheze gemu la nyoka.
Wanaita sugu.
Nani?
Wanaita sugu.
Nani?
Wanaita sugu. Sugu.